show you how I feel. Kwenye mapenzi na yumba, adona yumba yumba. Well, are you my baby? I wanna show you how I feel. Kila napugusa na dunda, na dunda. Nisawa mimi kipolo, wakuni bajo tosina. Zishali wanyama, nikabaki kongoro. Lichezesha kwa sapa sama ya wali. Naisha nakonda, nakosa amani kabisa. Mdharau mwiba kumchoma, haukota tende kabisa. Nisha sali sana, kuomba Mungu anipe. Kila napojaribu kupenda, malipo yake mateke. Nisawa mimi kipolo, wakuni bajo tosina. Zishali wanyama, nikabaki kongoro. Walichezesha kwa sapa sama ya walidanganya melipa bima. Kumbana chizi ya moyo, moyo, nikikupata.